exclusive from Zam Hits.
Maddest beat by the baddest producer.
You spell a one as like gang. Chimuda
pa. Fast beats on the one. Let them go now.
Kwishi wokole fumapa, kwishi wokole awalaba wanuba. Taba kandi zanga kutandi zanish maloba neluba. Echo teti ndave neku ghetto.
I was born and bred
ghetto.
No friends, but family, yo se
ghetto.
99% are born
ghetto. Ni mayo,
ni mayo.
I'll die for her. Ali kusha wino mwano musoja wako sa. Ghetto ni mayo. Die for her. Ali ndango kuchusha ndange fya kufwaya.
Just tell her when I
slide.
Hey, heko nafumani one big family. Mayoni keto chomwila lava kaidi. Ali mfunda ne mwine fya kuifailo. Kuchindi kishe milimo pamuru no kubaida. Tuka wina nolo geto ni kwezo. Ama janki mumona mutanu vima kwezo. Tetifume mushida no kula baba vanda. Nevo kuwa nkalaba. Kugeto nevo kona shiko mtoto. Tula kevolo tuvukira mafopo. Ukuponta teti teti mbototo. Geto kuline ni ngongoto.
Echo teti ndave ne kugeto.
I was born and bred
ghetto.
No friends, but family, yo se
ghetto.
99% are born
ghetto. Ni mayo,
ni mayo.
I'll die for her. Ali kusha wino mwano musoja wako sa. Ghetto ni mayo. I'll die for her. Ali ndango kuchusha ndange fya kufwaya na mankucha. Kusikulu bale mbona fengamento. But fat enough ma ghetto. Patwishiba sana na mabom ya mapetro. Ghetto palwa kweni neto. Ama talenti ya fiali kilwa kumashanti. Solo na kabwala lani kumashanti. Kumayati kofu la majanki. Exe chite kwa temu nandi. Kukombo neko na shiko mtoto. Every Christmas party koko. Kweza wino kapitia mona malofo. Territory ya kwa deza kea kwa noko. Kumofunya pa kombo ni. But you can't get the ghetto out of me. You can't separate that from me. Bakombo ni ndalwala no we. Kwishi wokole fumapa, kwishi wokole awalaba wanuba. Taba kandi zanga kutandi zanish maloba neluba. Echo teti ndave neku ghetto.
I was born and bred
ghetto.
No friends, but family, yo se
ghetto.
99% are born
ghetto. Ni mayo,
ni mayo.
I'll die for her. Ali kusha wino mwano musoja wako sa. Ghetto ni mayo. Die for her. Ali ndango kuchusha ndange fya kufwaya na mankucha.
Spela bana slide. Yeah. Nafuma ghetto. Nga waliba shot mumano just get to. Yeah. Paka kumatelo. Die for ghetto. Fuevo emoto. Yeah. Daifwa ile mpia, notukulo lelo muntu amfwa ile mpia.
Wala
chifwa chivele sina mwana mayadi. Shimuka vila pokuru valiru andi. Geto ni mayo, hechilenga ndepu sana kukuri ava mayo. Ya, tetimbe pia mtuloyo. Shaka ponte polo ningano wa motuloyo.
Geto ni mayo,
ni mayo.
I'll die for her. Ali kusha wino mwano musoja wako sa. Ghetto ni mayo. Die for her. Ali ndango kuchusha ndange fya kufwaya na mankucha. Ghetto.
Maddest beat by the baddest producer.
Ghetto.
Pass beats on the 1-2.
Ghetto.
Ali na njenlo dila. One match of Bozidas. Baboda. Robi. Sinyangwe. Kemiko. I see Chout, one boutique. Hippa Buddha. Youth, Commander. Jenlo, Sama. Ella, Dick. Mining. Kas Kavano. Kas Kun Drive. West Niggas. I see Simo. Nathan. Namimona. Spela wana sa against side border. Mane only toxic, mana bakuboda. Sim